yade aseda ema yade nyankopon wonenso adoma odi adom ye ne yetimi asia no anu nyame nam no dom so ema odi ebe jina baby ye fano antichrist ye hu false prophet ye hu sani antichrist no baby obefi ene na shan so dia 666 Hunu sɛ ɛbɛyɛ bra mu yɛ den ama nipa ma ama titiru Kristofo sɛ ɛba sɛ amane hunu mfie nson no yɛfa mu a yɛhunu the battle of Armageddon sɛ ɛyɛ owura Yesu ɛne ɔbonsam ɛna ɛbɛdi asi na Yesu bɛdi ɔbonsam so ne napamfoɔ so na wade wɔn agu afiase mpinhyia apem na Yesu abebu man ɛwɔ wiase atena David akonnwa so from Jerusalem mpinhyia apem mpinhyia apem ne awie dura nyame deɛ pɛ sɛ ɔgye nnipa nyinaa nkwan ɛbɛsan agya wɔbronsam kakra na wogyafo so ɔnte gyae wɔka sɛ ɛyɛ sɛ ɔno ara ne nnipa sɔre no nti Nipa so atrasi ye ma nipa ewe fi adie. Nipa ywe sa kwa kodine chi. Ama wasani Yesu ako. Ama ntokwa ipia tuwo nyamin shise yim. Pa Yesu maya tosu miye niye freno. The battle of Gog and Magog. Honne die. Yesu bedi obonsam so. Na ya di obonsam. Akoto amanehuru ekrom Guyana afebo omayenka amen ewiye nsem no se okenka bible na se o se entimomfa ensem yi enchechire mohure na motimi asum ewrade ye enano yebesu anyama mienu ni mienu nyina eye atemu Na okinka Bible na oka atemwo ho asem na yakan nyina bom amraye mienu ne edikai no aye the bema judgment seat of Christ Na okuta book no bia chapter 6 the bema judgment seat of Christ bomaye mwe etro konkrom edikai akinkai koro to fangoma a etosu mienu tinum ne ntichemu edu the second book of Corinthians chapter 5 and verse 10 koronto fangoma etosu mienu tinum chemu edu kenkai wo akan chokonkronum na etwa se yenyina yekopue kristo atemu edwanu enim ho na obiara enya dia onam ni padua so eyoy papa o boni o sania o yoy no ye traso our corinto for no mana edikai etimiansa ntitemu edu ekosi edunum corinto fangoma Edika etimi ansa temu edukopem edunum Onyankopon adoma ode adom meno so ena menam metopapem se odansifo nyansafo obitoso na obiara otoso no enhwe tania otoso efa papem fofro de Obiaran to me and ton kanye a seho dada any Yesu Kristo no ho. Nanso se obi de sika koko se obi de jute se obi de abohine se obi de enria se obi de esre brodia eto fapimisua obiara eduma ebededi ne edano ebeyinadi efrisae ojamu ena ebedadi sania obiara enyumatie no oja no ebeso ahwe se obi adwuma oto so obi adwuma oto so ejina a obenya akatua na se obi adwuma hia obeshire ade onuara de obejino nkwa na nso etsede ye enam ojem omayenka amen mabia kenka ye no aye osmafo paul nyame nam no dom so oyu sahin tasemi enyina adi akyere ye ukuta book no bia verses bebere ho na mienu ne be kenka e for the bema seat the bema judgment seat of Christ aye atemwa Kristo fo nyina yani a itim sum awrade ye na onyame nam odom so na Yesu Kristo epie ewo wiem ne mai atoso mie no no na Kristo fo a ewu ebe sori na ona otiasi so ebe sakra na wa bomba ko sia Yesu wo wiem na Yesu ade ya ko heaven akɔkyerɛ agye nyankopɔn na yɛkɔ heaven hɔ a ɛnɛ saa atemmu owei no ɛbɛba so owura yesu ɛbɛtena n'adwa kɛseɛ mu na kristofoɔ a yɛnyɛ akwan nyama wɔbɛhwe me ɛkɔ no nyinaa yɛbɛbu yɛ ho nkonta 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 akyerɛ no enti eye edakase ka che onu ya se eye edakase hallelujah me jidi ye se edano ye o heaven heaven I raho ni ho nanso wa ho ya ebia ni beje pa o ebia ni beje pa ewo atemu a ibebu a che ewrade no ho na eintaseme wo mu no se sa atemu owe no enye nia ukwa ya condemn okra ebize ni edikai no obibia onya ohwim akwan jani bi a ehwim ni koye no wonye ni padua foforo ni padua onya aye no aye osu ni padua eni sai ni pa no wasori afre wufum ni padua na sakira amo ko heaven nti sa atemu na aye ko no enya se okobu ya ten ebuyefo ana se okobu ya ten se enze se oba heaven ha nemom no eye yenwuma ye beye bra wuji Yesu Kristo di ye se obeye o Kristo ni adwuma wa ye eho akatua ana eho kuntabuo ana yani otumfo nyankopon urade Yesu be de ebebu na se ne sitie no obi bia enyira obi bia nyina wo ewo kutabuo num pepe 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 awu se se kurei ya ti hei se obi ewa ignesia brochire ekwa wa pa na se tbc ha ade ekoso bia otimi yikire na se ntisa di nyame wo satellite obaye kristo ni no O Kristo osuma braba wubonyina edan ye pue de bima judgment city na obeyi akyere. Mama yenka amen. Eti dan ebeyedwe te Kristo Yesu etna na himma adwa no animu a. Na me dia eya me dia ne se. Manya have ya kwura. Ɛno yɛ meda ne edi kae ɛna deɛ ɛbɛsa meda no sɛ sɛnea mɛsi mebɛsom nyame paa bia mehu sɛ mefiri me kuma mu aboa adwuma no mebɛyɛ member mebɛyɛ officer mebɛyɛ presiding elder mebɛyɛ witness leader mebɛyɛ ɔsɔfo mea no me kuma mu no menim sɛ maboa adwuma no enti sɛ mepue ta de bimasi tenanim na owura no owura ne mama katua eno so mani bage hallelujah enti ayade a esese ye se no so obi a obenya oshim akwan jani bibia akono your destiny is established that o sebre wo da chi sebre no edimu when ya yesu ni padua no sori ni bi what do happen nanso akatua ehu adwuma no that say ye ye hallelujah na ta akatua no so no wo hwe se ne bible no tro na Obroni beka se the basis of the judgment will be both good and bad works. Yebu fo se o ye di boyeni. Nanso obaye Kristo ni no. Tani o si sum nyame no. Edu ba bi no na o ye ade edu ba bi na wa ti atena. Enti e ye both good and bad. Enti jase e ye da. E ye ni je da na e be terrible so. Ama ye ye Kristo fo nyina. Na enumu no ena owura no ebema ye ahenchew beje ohene nanim obema ye ahenchew reward ah eya ahenchew enti no ye will have what dey na bi mi jibi yesa ahenchew no so no ebema nsakra kakra abem babo no enchira ye sania ahenchew no odi boy ne a ebesiesi na nsu mejidi te ye jina ahengwana nim wie na ibububu ye honkun tani wie a nsakra ba ya sitrem mejidi pa mama yenka amen ndese sia no yakọ help ho a na sa atemwe ebeba yesu na ebetena adwanum na wabuye atain na ase ebuye ho nkonta akyere no edutimu ze o Kristo ni bia obi a wabe Kristo ni bia obi a ebejina ewrade anim ewa sa ekwa no so obi bia enti asumu yi me a meye osofo me nuanom asofo maamefo asori panyimfo maane merema ene asori ma momma yeni neho na ye adwuma na yenye ni ye eda no nipa kokuo masem nyina bedadi umiti kura koye tani osika no obeka akyere wo tani a duba bia na obu afu adwuma yin nyina obeka akyere wo enti it will be good and bad tani obe ye Kristo ni no usi eye adwuma yin ama yenka amen na enyo ma bia ya babu anu aye jidi yese eda no yekojina yewura yesu adwananim da bima judgment anima ebedadi ana me babu boswe ebedadi nyoma ensun bi ebedadi pa ni edikai aye sania nipa usikasa obaye Kristo ni nzani usikasa bebre editro pa omye Kristo fonzo omuditro obetimi abon sinem pa kan sem bia enye no kure enzo no ye Kristo ni bebre so de etutwa nkrofo ne ntim bebre bagting bebre so enya bre enka sem papa kura emfa nyame ho wo ye Kristo ni nso asori kwe wo mikwe onka ho asem papa wonum kasa bia obekan bia waka bia obeye Kristo ni no waka bia bobu wa konta oza dani sunya se wa boye Kristo Yesu ama enyuma pa onyankopon esiesie atoko amaye se ye nantim Ephesians 2:8-10 ntu boye Kristo ni a shawoka se ye nkomodie na bia odi nkomo fa ne wusi kasa ese ho ni ye ze edano kasa bia boye Kristo ni waka bia bobu wa konta yesa ofin yi oma yenka amen ye tosu mienu aye nkyakyira doctrine hanu bejira yani ya akandifo no nkyakyira ya kyakyira asoreman aye papa Chachira no esi Yesu so. Emenipa esakra wadwen. Emenipa enya adwensa kra enantew tania agye nyankopon ehwehwe afri ye ho. Ana se yan chachira yede jini pani na nipa komaton yem nanso nipa abrabo aye bisi basa. Ano so yebebu ho nkonta. Tasu miensa Oba baye o Kristo ni no. Onyankopon amanya kwanja. Se obia obeye Kristo ni a yewo foforo. Baba ye born again. The Bible say baye born again anyoma dada ni nyina atwam. Anyoma nyina aye foforo. Na wasa amanya kwanja se. Tani baye obetimi asom awrade ye nti. Yan chachre ne hon konkon emobosu. Hon konkon no nebe ma utumi a obetimi de di honam so. The Holy Ghost will empower you to overcome the flesh carnality. Na wasabo ama imuduma chede. Enti ne atoso mi ansa no. Obe hunu awrade no. Wo de honam ana som awrade ana se. O ma nyame hon konkon kwai. Manu bosu ema wadi ye eye humuma de ti tola bi wa ya ni ye mpanimfo no ye come meetings ni ade ade ni e ni nyina wa hwe ya na wadwene no eye honam adwen nso na humuma de nya metre nya na onti ase eno so ye bebu hu akonta tania usi asum nya me wo de honam bebre o ha wo ye Christopher de nso keke ni patibum. We create confusion, division, divide and rule. Christopher name, and also no people who contact. That's my answer. Hey, Sikasem. Saying I would do Sika Ebua and Yamia Jumain. Yanni, I did it, sir. Yan Tutusua, Yedi, Yami Israel. Now, who be a Christian? Not Oyan Okafu. What the Untutusu Ebua Jumain? Nase wan famwa eno achi aforoba ayebo esu ye nimse onyame nam so ehirae sai na usidi usika ebo onyame adwuma ebinum nsati yeden nyame ehirao enso omutrimo oden e onyame fie e onyame maso empo ebimutrimo oden ya ma wo yirenum ene wo ma wo krunum ene wo busuafo ne nyina no the bimasit nanim no ebebu eho enkonta. Now you can't escape. It is a obey ni nyina akyere. Tania, wo ye nyina obey ni nyina akyere. Etina esese ye hwen ye. Nia etosu biem. Wa kuwo mu ade ene wadwe. Obroni meka se heart, attitude and motive. Wadwene ene wa koma. Etise Tania wo si sum nyame. He ne wadwene nam. Yeah, Christopher, and so no. Obu wa wati a son demon so na gbere edu borgatanga. Wati ha o. Na so na gbere enenam enenam aboso kan. Wati demon so na gbere ni ha. Sai na wode wadwen ni wakoma amma otumfo nyankopon. Ya na wakoma eye papa. Na se wadwen no enenam achichirichiri. Enu nyina no owura no bema yebu ho. Kunta akyere no ye toso biem ukiso som no wa ohwa ne edim ma quality of your personal Christian life ohun se odim se Kristo ni sanye wo se som awurade no edim ono kware die sunsun kunkum abrabo sanye wo si ade ho ma Jesus sanye wo si eba sori. Sunday, I'm sorry, AABBA, okay. That's the quality of your Christian life. If there is a Abraham Papa and Subam Papa, and a Krobia from Antioch, I was a smart for any man. I share, yes, we have for one of them. Oh, Krofu, you're a friend or more, a Christopher. Indeed, you are quality Christian life. And Daniel, obey your children. Bro, wow, Christo need to ascend them And so you are as she said, and from a mono a dorsal. What do you have in tea? Now, so I can tell you, you will be our better than a dear Amo. Mama Yanka, amen. Near a tosso and so a year, a talent. Talent in your medema will be a babu kunta. Now, your talent to me and son, oh. Near Edika, near talenta. Yes, Yankopone on Concomians and Ubia and Mandipabia Acha, the Ubay Christonia. Near the Kanye, Acha the Aya, the Awo, the Usia talent, and Adia, a different grace gift, a different inborn gift, a different gifting. Only Pabia, we are seeing Bian, when Yankopon watch a dear. Ubia, what's that here? Yabo Boswa, Uberhu, yes, yeah. Kay, any animal about football, or mumble body. One got chess school demo, Ami and Cassa 1+1, 2. Then so obey Del football, pack a scrubber baller, while Bobo and Simaman. I a gift. And you my tree music. I a gift. Anya Medema. Ubuha, or Mamma to Toduma, yet see any idea, didn't name, be brave, yeah, I tell you, Medema. Me drew a go na ahona yewura machi de ofre machi de da otodwom na me nya akwanya ne nua ba na wonne tia onim no pa na me busa no asema no se machi de ko school no yesua de ania ma break ya bo hu anu akose sentontra na obobom na otodwom ewo adwene ni moje no obisu wa so anwum no wo de sa no kra ensa. And sa there's a one yeah, boy you would ya the fasano, no jina. On also only be and this are inborn gift no obedia or some service or some nipa pa mon se abaflow penino aqualao or besono nyame edema obedia your foot you ta asam to obenya da jab town che at a chew re. Obisu de oni ho adaje kaprekura sene nyame ensia ye no obedi e mobro hu no mercy obedi ye oma achade e obisu de e ha no kra se o sika no de babo aw ba obisu so anfa mu aw na adumo nyame de ama no no e ye inborn gift na se wo ba ye kristonia na sa inborn gift nya onkonkon bo osu a na asan wa po Hong Kong krono abwa ma adie na fe die akonanim abroso o musa obe kristonia ese oma ese kristoni bi atimi ma na wo mo na omo wo oma achade die awo mo no obe ma ma na broso onu ni tutu so dudu obe yi ama na broso afori obe bo ama na broso na obi be kristoni ne oni sa adu ma chade na oye odinu kra kakra na odi bi asie o ma na wasa kenya no ho obetimi agya ntutu so dulu ho etukwai enzo oba ontua enha no matema ho nyame sire no enti sa achade we no eya achade a otumfo nyankopon ene de ma ana achade a etoso mienu eya honhon konkron dum achade aye hon konkron ne duma chede spiritual gifts eno no hon konkron no bawosu a no de sa chede na ama eno na meka se we ni de ye de wo na we ni obawosu a omo wa ho den ama sa adie bia unye bida utumi ye o de chede ne mawa ma utumi ye na sa hon konkron a chede no eye enkron o kenka babura kasa hodo sa hodo nkyase enkomhye sa dumwe ekasa ba bia ba kasa mani party ana e wodoma chede a eyi nyame adi isem revelation nyansa samka nim disemka ana honhom ahoro mu enhunumu eno no so onyame pese oyi bibi kyen a onam sa adi yenu so wonkra ba ta bebre ana e wo Oh, go go to much idea. A yin yami to me. That's the gift of power. Didier, I yard sad do much idea. And one juma do much idea. And no, a yin yami to me, Eddie. And no moon and yaminam say aria, so be aria. Then yame at the south domin as a aria. Be beer him tie and ya, no a danity. Yami was send me a person or cassatria, one num. Duma atadia kasaso nkomshane kasaodo na chase na wono nyamene yakasa ene no konkron ebo yesu ano odemaye ene yewo yesu so duma chadia ono ode emaye yesu duma chadia odemaye eno ni mpanyinie asofodie obi abeye apostle obi abeye prophet obi abeye pastor obi abeye evangelist eno no ye yesu achade a odemaye na yesu de no ana ta duma chade a yabobo so ahoro bi ense nyina ono o ma na trase na wato wahwe atoto sa duma chade nyina ma ason ni sie atimi akoso enti ye ko gyna ewurade animu a achade bi a nyame de amao nyankopon de amao konkonkon de amao yesu de amao no ebe dadi ami ebu hun kunta enti ubo hun se ebe gasa from A to Z ade bia wo ye bia no eda no hun kunta bu ebeba na eno na yesre ewurade se omo aye na ye ntimi enye ne ye na eno no na oka kire se eden kwan be so ana odi ebe hun ye nwuma no ana o se Fapim fufuwa diye obiye ntumi ntubi. Na fapima yesu atone diye. Ese ha. Ndwa lupa ono otusu. Dese pari niwa. Mi waha osu waha. Mi tusu. Mi disofu. Mi tusu. Oya asore ba. Oba asore. Ye tusu. Ye ko. Ye ba. Ye tusu. Ye tuyandu zoludu. Ye tusu. Ye ba aforiye. Ye tusu. Ye kwa ye benjine inu. Ye kiso suma brabonu. Ye tusu. Na onyanku ponze yesu. Etre edwani mu ne yakwa our spiritual fire our ojabia mimi kwako jina ho a ode beso me menyuma nyina ahwe elisa ode dano coming na mi jere ni ma na mi ko na mi ba na mi ko na mi ba na mi timi jina na ya se mayeye praise the Lord. And Paul of us was a BS Kakoko, a BS Gitter, a BS Boa, a BS Brodia, and Adiana, I am a million a year. Nasa Mikoja, be mercy to Nanimna, or Tumfo, or Ray, a Radi Yesu Christo, Adi, Yoma Wendina, Yamehua Juma, now Ojano Summon, you may name it to me, Jina. Jina, Majinano, and a bachelor, sir. May Yesi Kakoko. Me ya jute na se abohene se oja na ode aso ahwe enti ade bi ho a eja ka ebese ade bi ho so eja ka afi na na ho ofre aba enti se ode ja ne kan wie na man se na ma ho ofre ba sa ja na ode aka me na ma ho ofa aba no eno na be kire me ahenche wa akatue ode be ma me. Praise the Lord. Tell me, Kojira, nobody can determine the crown or the reward that the Lord will give it to you. Then, Mommy Kojira, the Bema City, the Nimna, or the Jano Somisha, or the Jano Somishi, everywhere we are. And Nuna, Orana, or T. A Germano, and Nuna Betra me, Akatania in Child, the Bede, whatever bomb me. It's the idea. Uba unsa aye obrani ka se aye justice and fair judgment. E de one dia unti ka se we dia nanka aye me dia ani age afri mi nsam. Wa la ni e besi no sa de kwa ma utrim. Oh praise the Lord. Enti ese se ya dia aye bia eliye. E bi se owura no de hu ohu se e ja no so ye hwi ehwe ye wie na e be kire ya ketu ade be ma ye no. Yawa akatua and song ah babu wachere ya se ayo nyankopon ne pa ne kujina the bima judgment sit na nima
na oso menwuma ne twa odi oja no so menwuma ne twa wi a eno a na be kire sa akatua enson yi dia eya media na odi ma mia na odi ho abotire aka ho hallelujah eti buza nwi ase opade ai eya enson meme ntimi fa ma ho ukru ntimi fa ma ho oyire ntimi fa ma ho osofu ntimi fa ma ho na emom dia odi ba ma ho no aye papa na wote the bima city no so no na onokura no odi ba ma wa jinse wa ko jira nanim ama eja na aso wa he enti cha se eya dia eye pinchim fefefe enti osum da mi osum ni ye
soul.